yawe nipe amani. Yawe nipe amani, nimalize safari, ndio baadaye nitulie. Asanti. Yawe nipe amani, nimalize safari, ndio baadaye nitulie. Asanti. Tamani ya kwenda home, binguni haitapo. Mzazi aningotea, chakula iko stove. Kinywaji kama kawa, kupona bila dawa. Amani sitagawa, no, ya familia yote. Badae tuzitoke, na hewa kama yote. Maneiba wasitoke, amani isipote. Yawe nipe amani, nimalize safari. Yawe nipe amani, nimalize safari, ndio baadaye nitulie. Asanti. Yawe nipe amani, nimalize safari, ndio baadaye nitulie. Asanti. Amani ndio inasota, ni mboka sitachoka. Upendo sio soka, wengine wakibonga. Upendo ni litendo, peace. Napenda hii, naomba tu ulete this. Na kasi yo peace, mbona uexist. Na Yashua please, the prince of peace. Tupati sote, tudandi roke. Tukujesi wote, watu iwazitoke. Na yawe sifa zote, milele mpaka yote. Yawe nipe amani. Nimalize safari. Yawe nipe amani, nimalize safari, ndio baadaye nitulie. Asanti. Yawe nipe amani, nimalize safari, ndio baadaye nitulie. Asanti.